misiwezi, my everything and anything I need to survive. Bila ye, bila ye misiwezi, bila Yesu misiwezi,
I can't lie.
Bila ye misiwezi, my everything and anything I need to survive. Yeah. Bila Yesu misiwezi, nimechill. Tanipata pale mta, na spread njili. Na devo wana chai sana, kuniweka chini. Si mpati chance, na deni ya na die nini. On the cross you paid the big debt there for me. Even though assassina you never judge me. You never let me down, you're always there for me. Every day of my life I will sing and praise your name. Nina power, na devo washagua long life guaranteed. Kwa njili star retire. Ninachotaka, napata kwako bure more time na my king. Nasoma kwa yake shule na Missy blind man kwa hii path, sezi potea. Temptations ikikampe, vwe chorea. Ukiwa na Christ, hakuna shida. Anakupenda unafe kujikonsida ka believer na. Bila ye misiwezi, bila Yesu misiwezi, bila ye misiwezi, my everything and anything I need to survive. Bila ye misiwezi, bila Yesu misiwezi,
I can't lie.
Bila ye misiwezi, my everything and anything I need to survive. Uneza say, mi bila ye, niko 0%.